shout out to Vince on the beat, by the way. Fanya tizi mbogi panic wakiona OG ame jam zogo. Big rappers, mwana mna plans dogo. Na staff tikiki buda omolo brand global. Somebody had to tell these guys that wana ban photo. Kusema kweli bongo rap imenilea, but muna legea. Nandoko mana na wadea, na sija kosea. But some of you people need a prayer. Bongo rap and been the same ever since mumpoteze nguea. And heavyweights, I'm doing goma kakitambo. Oh, now you know some of you say that drama li ni humble. Na stabishana kus brother li ni fungul ya mlango. Then he disappeared, the squeezy ya tujui zake mpango. Young killer mingiza misi, never since a funge ndoa. Kuna time niliamini bongo hip hop ange yokoa. Sino baya brother, na sikatai unafanya poa. But misi shabiki ya hizo ngoma mpya unadoa. Taking over TZ ain't nothing easier. Wakazi anafapewe kazi wasafi media. Brother ni blogger kubonga tu kwa mtandao. Marekani wa kutaki na TZ wamekudharao. Hip hop ya TZ saini kaku seti bubu kwaya. Mekimia wote na fam ngotwe na dudubaya. Mnashinda insta mkipiga picha na lukumbaya. Dreaming about Nairobi juu najua huku ulaya. Na kujia kura juu apa ni raw schemes. Jali mkikunja sura you rappers are not mean. Napiga rumors mashtaka with lost dreams. I love them nilete nura raka Jocelyn. Mekwa kwa simu na hanskana tangu ngware. Kaniomba msamaha nisi kujibu bana kuchallenge. Vozeri you my girl but ustane minda kusare. Talent to now bandos kike mtafute babu tale. Cause you ain't had a hit since utokwe na Nevi Kenzo. Kakupa vas bure na nsababu weni mrembo. But as far as rap goes awezi kuwa solo writer. Neza saidwe kuandika na my nigga cholo brighter. Na nimewafanya favor kwa patia platform. Cause Bill Nas of latest been doing the worst songs. Rudy rap bro nisha kutuma booth. Jinako squeeze nana piga pa mba za juma jukes. Safari ni mbio na nyatari ya usio. Molo akifika nduru kila mahali kilio. Weja dari mwenzio spote ajali sindio. Ata mbogi ya mwaza inajua habari ndio hiyo. Nicki my G mwona ma subliminal diss. Toka mwazo nimekwa shabiki wa your lyrical gift. Pay homage kila wakati but kwa nini uko pissed. Think I'll call him after this song basi kushua kata pick. Your skill level is unmatched but punguza kiburi. You'd be a big star ukijua kuzungumza vizuri. Na wena ikuja jimi kufunze kuunda misuli. Bongo hip hop ni shaka tinga tumifunga kifuli. Lunya my brothers kubali piano juu ina trend. Where Wizzy na convoy ndo generation na defend. Kuna rapper na ito mix. I know you guys are not friends. But if you did a song together man that shit is gonna blend. Your guys are comfortable. Rappers too happy. Mina sira staki rafiki na staki kupati. Stamina you my G. But ambia watu kweli ni wapu lito ile idea ya kaka tujati. Linfanya mbaya bro lakini siku teta. Betu kudhani neza kuwa issue later. And it's not. Minataka tu nipatie props. Apo kwa credit andika umoro alitu support. But ejelishe taka propsi party. Ikitu inaitua rapsi ni toxic aki. Industry imejana rot si safi. Wish to rudi siku ngwe ali drop mikasi. Rip to langa Godzilla the boss and trust me. Wana nice kuna OG ya kikross mita. Streets inasema salute and they won't desert me. Tizi na uliza mlipeleka gospel wapi. Mlimlenga jumpendi kimombo kwa mziki. Rap ya kingereza mtaki juicy bongo sahihi. Wasani mnapea hype ni wa wongo na kiki. Natamea vipi mkinyi mamtoto matiki. Kileta beef ni vizuri mwonywe jinsi iliwi. Hakuna country Africa ile mischikiliwi. Au inchi sifiwi. Last time bongo rap was popping tulikuwa tunasikiza binti kiziwi. Manonga mtu kazi anafanya kazi kuwazidi. Naongiza maji na nika yo maji ni baridi. Mkipanda ngazi mnafikiria ardhi ni hadithi. Chichaze kipaji kituwa waitaki wa saliti. Hakuna L bila O, double L bila O. Mwingine neza benga omolo. Shupavu amekuja kuwapa mchoro. Wacha katambe wamelala wape godoro. Diamond anafa awa signed umrudi juu tena. Alafu waeke nyote kwa remix ya Zuwena. At least wapatie kasite tu vile new tema. Domweze catch up na vile siu do Kenya. Na feed you that's my idol. Lapo nao siwezi blanda. And on my top 5 you can take any number. Heri ninge mwanyoka ningevua maganda. Forever missing yekufa hip hop ingezidi tamba.
Big shout out to Vince on the beat, by the way. What up?